the ladies.
To the gardens.
Mwaka kumba vikamilifu, yeah. Black beauty umewaka, mama umewaka. Umbo lako nyembamba, yeah, yeah. Wana tamitumba inaka, mwona inaka. Usijimusi makanyo, baby. Hiyo ndogo na napenda.
Mina penda ndogo, wana penda light skin. Mina penda chongo, sinji bleach mikorongo. Mikorongo. Unaona penda bigi, mina penda ndogo. Wana penda light skin, mina penda chongo, sinji bleach mikorongo. Mikorongo. Ase kupenda ulivyo, ato kupenda ta ujichubwe. Ujichubwe. Ase kupenda ulivyo. Figa yako nyembamba, ladha ya uchumba. Tukichosho kitanda, anipa hadi kwa kuta. Ona mbiba kama mtoto, mwepesi kapamba. Zile bingiri bingi za chumbani, jiranya lalama. Kipepeo, daka deberi, kipepeo. Sweeter the juice, kipepeo. Chuchu ndogo kakeli, ila na nyonya na
busa. Unapenda bigi, mina penda ndogo.
Napenda light skin, mina penda chongo, sinji bleach mikorongo. Mikorongo, yeah, yeah.
Unaona penda bigi, mina penda ndogo.
Wana penda light skin, mina penda chongo, sinji bleach mikorongo. Mikorongo.
Ase kupenda ulivyo,
ato kupenda ta ujichubwe. Ujichubwe.
So kupenda ulivyo.
Oh baby,
you are.